TMTMusicMedia.com.
Download it with TMTMusicMedia.com.
Wait, me a tell them nano. Que tu charosha, y la que no toca moche, que no quesha. Nani hata toshi, tamani kuni vota, ili tuwe wote. Nita kushika, mana misi joshe. Mary Jane, I'm sweetie, sweetie. Mary Jane, I'm pretty, pretty.
When me light it up, me make him say cologne.
Bond this tree, a la 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 la.
Say yo.
Unajua, au kama ujajua Hako kasmel tu, napo nagadevi mafua Wa, napo kupu kuchua Napo kweka kwa lips, na washa unanichukua Ladha ya koka bambe Meli jeni so kama koka na gambe Nyonga nyonga shika pepa uilambe Steam ni ladha vibe Monday to Monday Ayi, mambo ni kwa ushaidi Awishwa juwe jisi navo kufaidi Asiyo Christmas tu mpaka hidi Nachoma kitu na kula kigaidi
Nda kuinyonga hivyo Alafu na iwasha
Kanduke, ukienda nivuta chooni kijite Nitakupanda mpaka kichoni
Kibirite,
kikiwasha uwezi kukuna Ni mtite, yeah Kuna wengine wana nivuti ya steam Na wengine nisha wati ya wazim Na ili unipata lazima uwe na mwalim Mana, so mjezo, kuwiti mvise
Mary Jane, I'm sweetie Mary Jane, I'm pretty
When me light it up
Set it up, feed it up
Bond this tree, a la 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 la
Say-